Amaba te to gawami Bapwa hain nya seyeshi Jini yesu ya fanjeshi